Entertainment. Nelimvera monga chena wina lojo Monga ine na mulungu chako pesa fojo Sini wakambisa wamipondo Sini kondia mtu na misango za choncho Ine kweni joka ni kwa mabuli Oro muze zuru wa mupoka kamuzuri Tie kupeseka na mankwala ya chipoi Pena kita nito yaka golo woi Nicho chikamba jiripwe tetete Nifuti ya kugwira ndine ntetetete Ndine wewa yopa pa munzi igwe Faka dance ni kusowele Zigwe, miwa nyunya munga vani chande Mbona lenga refu wakangi wakuliza pindo Dine virus, bali wiki ni twalisa Dine mupuru musi vama shabe ni chalisa Ni mabasia bali pwete tete Wasekura na kamwa bali pwete tete Wakaniona bali pwete tete Wakungo kamba bali pwete tete Nika wama ni pwete tete Nika peula ni pwete tete Kanini na kelo ni pwete tete Wasekura na kamwa bali pwete tete
Bali pwete tete ine nishete la popapo Sinifuno vao na sona faka po magago Nayo yali thick yali blacky Ray-Ban Niwa driver crazy Open van Wapwete kawa dwala diarrhea Ziva ziva kutiva ni wa misakaria Dimova ni kambapo vani kondesa maria Kusidwa faka kwa fertilizer urea Games inapwelele kuyambana na mundu That's why vena bagani za tini juju Waiche verionze wachinyo za sichisira Wairionze wakadijo wachipitilira Ma freestyle yanga ya mapwera na ma adlib Ma producer vani uza that's a bad habit Nika faka flow ni zimverera ma jealousy Lewa na Wapaya maningi bali panzi
Ni mabasia bali pwete tete Wasekura na kamwa bali pwete tete Wakaniona bali pwete tete Wakungo kamba bali pwete tete Nika wama ni pwete tete Nika peula ni pwete tete Kanini na kelo ni pwete tete Wasekura na kamwa bali pwete tete
Sindine shaka bativa ni itazuru Bali pwete tete wonsi na babiulu Game ni komboga inendine litunga Waiva ma munga ndimo munisunga Ma flow yango kubava ni itamoso tunya Barely was a rapper that's why the name is junior Na bwela fulu drag nayo ili overdose Holo perfume that's sniffing through your nose Wasegula na kama bali pwete tete Muli busy na kukamba chabeva mabwete Ungo jumpa jumpa mongo funo mbampa ntete Never been good, yon sentine baddest You spit English, I spit mathematics Smile ya chika tari wa mila chepa poster Iwe ndiwe bread, ine ndine toaster Nikamba poche, don't think I'm a monster
Ni mabasia bali pwete tete Wasegula na kama bali pwete tete Wakaniona bali pwete tete Wakungo kamba bali pwete tete Nika wama ni pwete tete Nika peula ni pwete tete Kanini na kelo ni pwete tete Wasegula na kama bali pwete tete